Wano sirina wendi kolo mwana eyagenda sabuma sakuba simanyi kwechava teyayogera nalabirawo mama gandisawo owomunti nalabirawo mama agenze teyadda amazima tebereza abatulabanga bambuza tebakomawo nabandi mama bankudalira Chaluoyo mwana wasuta kamala Chaluoyo mwana wewaganza kukamala zengandabie Owolo mwana eyagenda zengandabie Eche yagenda simanyina yo zengandabie Kowola, kowola Wano sirina wendi kowolo mwana eyagenda savuma sakuba osiwanyi kwechava eyayogera nalabirawo mama gandisawo owomunti nalabirawo mama agenze teyadda amazima tebereza abatulabanga bambuza tebakomawo nabandi mama bankudalira Chaluoyo mwana wasuta kukamala Chaluoyo mwana wiwaganza kukamala zengandabie Kowolo mwana yagenda zengandabie Nije yagenda simanyina yo zengandabie Kowolo mwana yagenda Simanyina yo Kowolo mwana eyagenda Nije yagenda simanyina yo Kowolo mwana eyagenda Nije yagenda simanyina yo Kowolo mwana eyagenda Simanyina yo Serengese buziba
Wano dadawa
Seyeya simanyi gengenda kafuwe kuombe
Simanyi gono ulira
Yali vya kitoe vya tuyombe anga
Twaliba tonyo
Twasulanga babiri kuna mirembe road
Katisi chakulaba
Twasekanga babiri katizi yukira
Abandi bomose
Twanyumyaga babiri zerezi yukira
Amasiga negaja
Winga kabanga komba
Ujita ya garika
Wowe ni ya kuzula
Kasegi kwa mochi
Kukola maengo genyanja Kaserenge seruziba
Wano nadawa
Seye ya simanyi jengenda Kamfuwe kumombe
Simanyi gono ulira
Yali vya kitoe vya tuyombe anga
Twaliba tonyo
Twasulanga babiri Kuna mirembe road
Katisi chakulaba
Twasekanga babiri katuzi yukira
Nabandi bomose
Twanyumyanga babiri zebezi yukira
Amasika negaja
Uwinga kabanga komba
Kulungika ya garika
na kuzula
Andivo muti
Sakola, ubere wange mirembe ne mirembe na yekwe munange wagenda. Omutimo gwange gutendemereddwa gye gwe wanika wakulu nunya lusolo byo. Wanule gukakane obulamu bwange wabusenako na sigaza bwa kitundu okuva lwe wagenda. Zintambulira ku muguwa. Ebizibu byenseno bibisobola ntya obwomu wande kakulugubi nkujjukizo liwange abalala sibeetaaga kumawo zeewuwo ate nandibadde wani omutima naguwayo kutwale tutwale ogujjanjabe zeewuwo mama omutima wagunzijako kutwale saba oyitangako jensula zeewuwo tono kakasa ekindiko omutima naguwayo kutwale otoli mukwano mbonabona zeewuwo ezijjukira ebiseera ebyayita omutima wagunzijako kutwale tebikyakomawo nga ndabye zeewuwo omutima unakuwa yo